Kama lino, labda minife Yendo ukingoni, mjitulize Kumwacha sizani no Shake body as your nine And she's my number one Kama katoroka peponi, fundi wara Simbal different vibes Twiga wa sadan, you know Kama katoroka peponi Nasikia The way she move yake body body Ana nipondisha midadi Yani hile light deep From Yemi na ye Ante tomindo pepe daddy Mawa Mawa Nampa mawa ye Toto najua Anajua Paka najua tena Mawa 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 ye Toto najua Anajua Paka najua tena
Anajua tena
Nakupa moyo Chukua mama Usiutupo tanichanganya Kama ni maji weni kina kilefu Na mimi noni shazama Amini kukuwaja sidhani Na weni fanya niwe peke angu Umeniweka kikanjani Chukua mama beba mali zangu
Tuweshi move yake badi badi Ana nipandesha midadi Kile night bedroom ye minaji At the top mindo baby daddy
Kiuna mwani kafunzwa tanga Sombe akiriche za charanga Ana visanga akiwa kwa kitanda Usiulize why nampenda
Mawa, mawa, nampa mawa ye Toto najua, anajua, paka najua tena
Anajua tena
Mawa, mawa, mawa ye Toto najua, anajua, paka najua tena
Anajua tena
Oh,